era jikuinze olirofa olina marobozi gakubuza buza marobozi umaroboza go londamu erigamba ntusula fubote mwamanyi imirira ogambe ntusula
Sawa, oh, zikiriza pitawa.